Straight out of zpushup.com.
The Leo.
That's a G.
Yeah, yeah. And on the Bising Nation.
Yali shui kwa kale, nikonda mastata. Nitulu kusha kutini kwele kolada. Tibaza ili yose, tikape ula tichiliza na kusamwa. You already know, kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Tibaza ili yose weka nafa. Yali shui kwa kale. Kalamu fasti, kutema ngisa binonge nesa monopasti. Nazunguluka light, no kwera cheka basi. Lishti pa bondi, no kumachape manzi. Nongala kopa ngono, nongene kakapansi. Ngati ya game ukantulu kusha no chance. Jobu ili yose tima baza non soni. All over the second, nipe na vono story. As long as inabanga kuka kuja na komwela. No sama koma ningi look smart, no kasu. Ndalama ndiye zanga nifa kepo na midansu. Shipo shipo suni, niza sakila zinangu. Maboops lava guy, vafina po go down. Ala sinza enda niza kala all night, yeah. That's cool light na ikonda e-night, huh? Mwena chalirida na mbovela vina eye. Yali shui kwa kale, nikonda mastata. Nitulu kusha kutini kwele kolata. Tibaza ili yose, tikape ula tichiliza na kusamwa. You already know, kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Tibaza ili yose weka nafa. Yali shui kwa kale.
Milo, tipiki sabine olo ni mukailo. Ise kansoni kanafa. Tifomo pundiri da baso olo mulima tiawa. Yeah. Olo uni wanelemo. Sini wala maninga palistatia. Okay wait, vela, tabwela kubraka. Katipanga po malaunja rusaka pansaka. Siti enda bondi paka lelo cheti brake. Bondi kulisef akontrola amake. Dirichepa mwamba, tine godfather. Mande ikafika tibwele na mokubaza. Focus!
Konda mastata, nitulu kusha kutini kwele kolata. Tibaza ili yose, tikape ula tichiliza na kusama. You already know, kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Tibaza ili yose weka nafa. Yali shui kwa kale. You already know. Kaso nika nafa. Kaso nika nafa. Tibaza ili yose weka nafa.
Zpushup.com.